batta bannaabwe basatankabaana banabbi b'obulimba nkasaba mukama nsonyiwe tekibanga ekyali baffiro nikijja nabadde bummuddeko mu kiro mukama nankyalira mu tulo naŋŋamba nabbizikuka nange neewuunyiza nga buli kyetukoleyo mukama kitereka bano bankina bisiyaga nkola bwa malaya byonna mukama bitereka yaŋŋambye nabbi mwana wange n'abantu bo kye bankola naŋŋamba obubaka butwale abange mukama munyiivu yabindaze yabindaze mukama yabindaze amazima tusaana twenenye ndebuza mamundu nkola bikolobero manya abange mukama munyiivu amazima tusaana twenenye mugende mwenenye bikolobero byetukola mu nzikiza manya mukama babiraba bw'okola mwamalayo ekiro naye manya mukama kutereka yabindaze yabindaze mukama yabindaze amazima tusaana twenenye ntebuza mamundu nkola bikolobero manya abange mukama munyiivu amazima tusaana twenenye mukama nankyalira mu tulo naŋŋamba nabbizukuka bikolobero byetukola mu nzikiza manya mukama babiraba bw'okola mwamalayo ekiro naye manya mukama kutereka yabindaze yabindaze mukama yabindaze amazima tusaana twenenye ntebuza mamundu nkola bikolobero manya sana twenenye
sana twenenye
yabindaze yabindaze mukama yabindaze amazima tusaana twenenye
sana twenenye
ntebuza mamundu nkola bikolobero manya abange mukama munyiivu amazima tusaana twenenye.